aliyeumba mapenzi ndo kaumba maumivu. Moyo wangu mimi umejaa utulivu, nikisema nichukie mapenzi wala sina hizo. Moyo wangu mimi na ukagalikizo, na nikipata kamweso kamoyo kangu kana kusahau, na nimechoka mateso, ona mwenzako nishapanda dau. Mwenzako vita mapenzi misiwezi, kung'ang'ania mtu asenipenda. Mwenzako vita mapenzi misiwezi, kung'ang'ania mtu asenijali mie.
Oho,
chukua time.
Oho,
chukua time.
Chukua time jama, chukua time mama, chukua time na wende zako, chukua time na vute, chukua time.
Aha.
Oh, niko bise bise, chukua time nina kwa vijana na waze, ukari wako mimi usilize. Chukua time mama, chukua. Chuka,
woo!
Kimwiri no kuru tuntoto kafunja utu, kipiri piri no karim chomba kaja uku. Uyona konki sindera usuke mabutu, uyona poki mcheke shajin chukwa tuku. We chuka, we temu
zaku.
We chuka, we
chuka.
We chuka mano na vena.
Chuka.
We chuka mano na vena. Unaniona kama fara mazungu, unaniona kama mjinga frani jamba. We mamba chuko time chukwa, we chuko chumnishi na mambo yako we. We I'm Mr. Designer pa.
Aniko ni mimi hapa kunyo pa MC. Anikuwa na
Mr. Designer pa.
Au watoto wa kisere jeuri, watoto wa stomba gichama. Wesa mukodisha, anunuwa zaidi upate zaidi. Awe duri chiboko, wakumutaga meneja tobeko. Baba yake na Kaila, we muna. Anakisapata moja yoo.